Ega gainda yewe mukobwa umva yo bakuvuga yagira nimba imwe ziraje usuye mukunzi atagushimye ngo aramumanyije Iwabo ni bakiryama ngo basinzire bahora bavuga ko urumugome gusa bazinduka mu gitondo bajya kwa nyamuragura none kuraguza bibamaze w'amafaranga Naho nyiramwiza afite ndayimutse abishe wabo Naho nyiramwiza afite ndayimutse abishe wabo Yamba nukuno yakubereye umwanzi nibuka nuko mwasenganaga Imana Muhorana ikiganza mu kindi urwo rukundo ntirwahise mu muyonga sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara Arimo jeje umubano wizera yuko ari inshuti yawe none mugiye aguteye umugongo mwana wa mama muteri burenga utihewe no kugaruka iwanyu mu kanserege masezeho sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara sarawe uri umunyabyago ibyo byose biza bigana sara Koko Sara uri umunyabyago mu minsi yashize wari wubatse urugo wubakanye na Viyani wawe none umugabo nawe yarakwanze kubera gora amuteranya nawe iwabo bakuziza yuko basumba Sarawe uri umunyabyago ibiryo byose biza bigana Sara Sarawe uri umunyabyago ibiryo byose biza bigana Sara harimo jeje umubano wizera yuko ari inshuti yawe none mugiye aguteye umugongo mwana wa mama muteri urenga utihewe no kugaruka iwanyu mukanserege masezeho sarawe uri umunyabyago ibiryo byose biza bigana sara sarawe uri umunyabyago ibiryo byose biza bigana sara Ibiryo byose biza bigana Sara